i Kahualikela, Ika Royal Hawaiian Hotel. Ahinani la ke hulaline, ahinani maoli no. Kamo wena vele vei ka moika uala, he pakika he pahe e mai kaine. Ahinani la ke hulaline, ahinani maoli no. Kapa ia ma pala o ma o ma ola, e pipi o mau e ke anu e nu e ahe nani la ke hulali nei, ahe nani ma oli no. O ka hone ake kai ka pue one la, ne ke ala li poa e moani nei, ahe nani la ke hulali nei, ahe nani ma oli no.
O ka holuna pia kalau o ka niula, i ke kulu kulu au moe, ahe nani la ke hulali nei, ahe nani maoli no. Ka hoku loa no kou ala ka ila, o ka mana kahi kolu kou homewa, ahe nani la ke hulali nei, ahe nani maoli no.
E o e ka Royal Hawaiian Hotel, ko inoa hano hano i ala. Ahe nani la ke hulali nei, ahe nani maoli no.